Wekuluma kuyasunge, kuyasunge, kuyasunge,
samashane.
Wekuluma kuyatina, kuyasunge,
kuyasunge, samashane.
Wekuluma kuyasunge, kuyasunge,
kuyasunge, samashane.
Wekuluma kuyatina, kuyasunge,
kuyasunge, samashane.
Kuya kwasukunsizwa sasha kwasukunsizwa sasha kuya kwasukunsizwa sasha kwasukunsizwa sasha latina
Wabatinda wotali zwe tenga.